Banakyewa bafayo ku nsonga za bannakazadde b'eggwanga baagala amaanyi n'enkizo luweebwa ebifo abakyala mwe bazaalira okulaba nga tebityoboola kitiibwa kya bamaama gasako n'abaana abazaalibwa. Ebigambo bino byogeddwa Bodi Chairperson owa Save the Mothers East Africa Honorable Sylvia Namabide Ssennabulya mwabadde akwasa eddwaliro erya Mukono General Hospital Leba suuti ey'omulembe egyo bagaziyizza okwongera ku muwendo ogw'ebitanda n'ebikozesebwa busobole okutuukana n'omulembe omutuufu ogw'eddwaliro lino.
Kigendererwa kyaffe kwe kulaba nti teri mukyala oba mwana muwere bafa omukyala ng'azaala oba omwana omuwere ng'azaalibwa. Wano Uganda abakyala 16 buli lunaku bafa nga bazaala. Kati kigendererwa kyaffe kwe kulaba nti tukendeeza ku muwendo ogwo ogw'abakyala bafa nga bazaala. Tukikola mu ngeri nyingi tusomesa nga tuyita mu Uganda Christian University wano e Mukono. Tulina Masters in Public Health Leadership ate tulina program eya Mother Baby Friendly Hospital Initiative. Ni tukoze wano olwaleero okulaba nti embeera eremesa abakyala okujja mu ddwaliro okuzaala tugimalawo.
Akulira ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Mukono Dr. Steven Mulindwa kwe kutubuulira nti olunaku bazaalisa abakyala bali wakati wa 25 na 35 naye ng'oluusi ebibasoomooza bingi nnyo kyokka asiimye ababasudde omukono.
Tulina essanyu lingi okulaba nti tukwasibwa omulimu ogukoleddwa Save the Mothers nga bakolagana wamu ne Uganda Christian University kuba nti